Minna kimbia,
the numbers na keep count.
Kimbia.
Minna kimbia, nangia niko head high, niko ready na siogopi.
Yeah. Minna kimbia,
ibitin beba niko floating kwa both rims kimkali. Kiwa pika na finesse, kibane kwa chip na bado niko kwa success.
Kimbia,
babu tena.
Ilianza kama dreams, sasa numbers na keep count. Million streams na bado hustle ni paramount. Ijani ni tap but kufold siwezi. Nangia niko head high, niko ready na siogopi. Ira zako busy ya kireport bila proof. Ibiti ni beba niko floating kwa both rhymes kimkali. Kiwa piga na finesse, kibare kwa chick na bado niko kwa success. Na move forward asiangali nyuma, na rap loud enough huku juu na skika. Luku ni fiti game na change, mziki ni mboka na step up bila kuhema. Madhaa naombe haso iko fab midini ya mchwa. Na ban kingo ndio my friend kwa state na pita kama ni marathon. Mina kimbia, kimbia, mina kimbia, kimbia. Mi hawa niwezi ata kikol squad. Napita na flow wengine kwa kwa background. Rapping hard siwezi chill kwa backdrop. Mi ni real dealer wengine ni mock-up. Smooth ni coded siwezi spill kwa timeline. Ukikam na wazima na malandmine siwezi kufit kwa outline. Ukiclock in una cash out. Kill at any green. Grind time,
grind time.
Mi na kimbia, kimbia. Mi na kimbia, mina kimbia, kimbia, mina kimbia, kimbia. Spend cover share and I do vividly publicly. Moves calculated catches kwa city niko mbele siwezi fall back kwa race. Passion yangu moto inawashaka gas. Wakiuliza ni nani miss speak mbugisha jua wanadai mina lead. Steady na steps unapiga ka drill. Pressure ya kikam na speed ka wheel. Mtani jungle seize bila plan. Vijana wako rado kisikiza kila jam. Ukiblink kuna bunch ndio mana tunaban like the midnight oil. Lakini respect ndio key atenda bomba maklan. Find a verse na nika kwa skin cutter too. It's been 5 years now I'm back. Na nika sikwa nimeenda kuroga till I die. Mziki bila pose unajua siwezi waste cause. Na wachore ya vision kama boss. Most kama doze.
Niko ready na siyo copy.
Mina kimbia, kimbia. Mina kimbia, mina kimbia, kimbia. Mina kimbia, kimbia.